bambalwa bafana nami. Umoya wami ubune nabusava manga. Inyazamu kufikela umoya wami kulaba baqamba manga. Kodwa njalo mphenduka into yokuthathukelwa. Kodwa njalo mphenduka into yokuthathukelwa.